The VOA.
Take five now, five now, five now.
Kama nikiwa hai naulisi maliza ngu kihalali siku wa mtu kwenu kesho funge na kusali mwisho wangu siwe mzuri we mtaka shari natuwa mafuza mekwisha hakuna haja mbya kunifanya visa tupandishane mapresha nikosa sengi
kuzaliwa tumba moja siku moja tushindwe